akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine, asabye abasirikale b'ekitongole ekya poliisi nti beddeko ku bikolwa byabwe naddala ku ngeri gye babakwatamu kubanga bonga ab'enkyukakyuka tebalina nteekateeka yonna ya kutabangula mirembe egiri mu ggwanga lyattu Uganda, newankubadde ng'ekyo bakibateekako naye babasaba ku matugambuzi kubalisango. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu disitulikiti ye Maracha ne Terego, agenda maaso n'okunga abayo n'okubajjukiza nti entebe y'eggwanga ey'obwa pulezidenti ajagalako kopi era nga kino ayagala kituukeko mu 2026 mu kalulu akasembedde. Abeena abasabye nti baleme kwetuulako okujjako bagende maaso n'okulonda bwe kunaabanga kutuuse. Ekyokkola kiri kimu kyokka, kwe kulonda abo abagenda okuleetawo enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda. Awatali ekyo abantu bagenda kusigala nga bali mu kucyoppa. Wabula ono mu ngeri y'emu akkaatiriza ensonga y'okuba nti abasirikale ba poliisi singa tebakola ffujjo kwabo abanoonya akalulu n'abawagizi baabwe, mpaawo mirembe gyonna giyinza kutabangulwa wabula eby'embi ate abasirikale ba poliisi bagenda maaso n'okubakolako effujjo, n'abasaba kino bakikomye mbagirawo kubanga bo beeteefuteefu okusigala nga batambulira ku nkola ey'amateeka.
Everything goes fine. So we continue to encourage the police. Let's close the door. Let us walk in peace. The police were not causing any trouble. You see now there is no trouble. That is good. We shall even increase the payment for the police and military in the new Uganda.
Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ng'ayogerako n'abantu bonna babadde asanga mu butawuni obw'enjawulo nga bamulindiridde era ono abamatizza nti buli kimu kyonna kigenda kubeera terere nga nnyindo ya nte singa banaamussaamu obwesige ne bamuteeka mu ntebe y'eggwanga, ebisigadde byonna kujja kuba kuzannya n'akwagala.
But they don't get employment. The roads that we drive on were built by Amin. The hospitals were built by Obote and Amin. The schools that we have today were built by Obote and Amin. When you go to pick your leader, look for the umbrella. Anybody comes with the umbrella is a representation of change and a new Uganda. You would not know about me and the things that I can do if the people of Chadondo did not give me a chance. First,
Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatalaga ebitundu bya West Nile ng'agenda anoonya akalulu akamutuusa mu ntebe y'eggwanga naddala mu kulonda okujja okwa 2026. Era nga tukya